umhlobo womdala nomncinci 88-106.
Saya namhlanje bomuntu zabam ndiyanamkela kunali ibali lithuba lokufumana ke ibali apho sindondela indawo ezininzi sihlangane kaloku bantwana bam nembuso ezahlukeneyo. Ibali namhlanje ke bantwana bam lingoodade babini kunye notata omkhulu. Hlalani ke kuloo ndawo nihleli kuyo ningashukumi, nisibone kwezo ndletyana zenu zincinci, niphulaphule nali ibali. Bantwana bam, kwenye idolophu ekude kokuhlala utatomkhulu kunye neentombi zakhe ezimbini, uRadi kunye noBisi. Babehluphekile kakhulu kodwa bonwabile. URadi ke bantwana bam wayeyintwazana ilungileyo ethandekayo. Wayekuthanda ukudlala noBisi kodwa yena uBisi wayethanda ukumvisa kabuhlungu amanye amaxesha. Nangona ke uBisi bantwana bam wayechazelwa ukuba abe nobulungisa nobuntu kwabanye abantu, wayedlala amaqhinga kuRadi amqhule nokumqhula. Wathi xa uRadi echazela utatomkhulu wathi, "Make, hlala ulungile mntana wam, uthandeka ngale ndlela uyiyo, ungaze ubuyisele ububi ngobubi, akukho nto intle yakuthi vele ngokwenza njalo." Wazama ke bantwana bam uRadi ukuba nenkathalo nokuyiqonda le meko. Wamthanda uBisi nokuba wenza ntoni okanye uthetha ntoni ngaye, kodwa ke ayizange incede loo nto. UBisi bantwana bam wenza uRadi ukuba enze wonke umsebenzi wakhe wasekhaya ngethuba yena ke ejikeleza yonke indawo. Wayedla ngowutya ke bantwana bam, alale okanye yokudlala nezihlobo zakhe. Ukanti ke uRadi wayevuka rhoqo kusasa ahambe ke aye emlanjeni yokukhelela usapho lwakhe amanzi. Uya kubuya ke bantwana bam uRadi esiya ekhayeni lakhe esindwa ngamanzi. "Radi, uqinisekile ukuba uyayicoca kakuhle yonke le ndlu?" wabuza uBisi bantwana bam. Naye uRadi uyakuqalisa ke ayicoce kakuhle yonke indlu ayitshayele. Wathi ke bantwana bam uBisi kuRadi, "Mamela Radi, likhona ibali olishiyileyo kwaye ke ungalibali ukupheka isidudu ukulungisela isidlo sakusasa, uyandiva?" Usizana ke bantwana bam lukaRadi linomsebenzi omninzi wasekhaya amela ukuwenza rhoqo ngosuku, kwaye ke wayewugqiba phambi kokuba utata wakhe abuye ekhaya evela emsebenzini. Wayedinwa ke bantwana bam kakhulu, kwaye ke wayesithi emva kwesidlo sebusuku ayokulala ediniwe. Kodwa bantwana bam wayengazixoleli naye indlela asebenza ngayo. Ngenye intsasa ke uRadi xa isendleleni yokukhanga kwesibini amanzi emlanjeni, wabona ixhego lihleli kwidonga lomlambo libonakala ligula linesilonda emlenzeni nasezingalweni. URadi ke bantwana bam walisizela elo xhego. "Tata," watsho uRadi bantwana bam, "ingaba konke kulungile? Ndingakuphathela ntoni?" "Oh mntana wam, nje amanzi amancinane, umqala wam womile," latsho ixhego elidala bantwana bam. URadi ke walinika amanzi lasela waze wakrazula ilatshana kwilokho wayeyinxibile. Walicoca loo manxeba nezilonda esengalweni nasemilenzeni kaloku ixhego. "Mntwana wam, unentliziyo elungileyo, ufanelwe zizinto ezilungileyo zodwa nezintle. Kukho isitya kwelinye icala lomlambo, hamba ke uye khona, uya kubona imithi emibini. Omnye uneziqhamo ezihle ezinencasa kumasebe wawo, ungawuchukumisi lo mthi mntwana wam. Omnye ke uneziqhamo ezibolileyo kumasebe awo, phulaphula kakuhle. Ndicela uthathe sibe sinye isiqhamo esibolileyo uye naso ekhayeni lakho usiqhekeze sivuleke. Siyavana mntwana wam," latsho ixhego kuRadi. URadi ke wenza kanye ngokomyalelo wexhego. wathi akufika ekhayeni lakhe wasiqhekeza isiqhamo wasivula. Akazange ayikholelwe into ayibonayo ngamehlo akhe. Kwaphuma iinkozo ezininzi zemali yegolide zazalisa ibhedi yakhe urati. Wabuza ubisi bantwana bam, nomsindo, usifumana phi iinkozo ezininzi kangaka zemali yegolide wena rati? Awundiva ndiyabuza? Ndichazele ngoku. Oh, urati olungileyo wamchazela konke kwakuqhubeka emlanjeni ngaloo mini udade wabo. Ngentsasa elandelayo ke kwaphuma ilanga. Yayingubisi ovuka kuqala bantwana bam, inqenerha. Waye emlanjeni enethemba lokuba ke afike elo xhego lihleli apho. Wothi wakusondela kudonga lomlambo walibona ixhego lihleli apho. Wabonakala kanye njengorati. Tata, watsho ubisi erhwada ngethuba isondela kwelo xhego. Sibisitiya esinemilingo. Lamchazela ke ixhego bantwana bam lisithi kuye. Phulaphula ke, thatha kuphela isiqhamo esibolileyo wena, hayi ezibugolide. Nango ubisi bantwana bam ebaleka siya esitiyeni eso. Wayibona ke iminye imithi ineziqhamo ezibugolide, iminye ke ineziqhamo ezibolileyo. Wema bantwana bam ubisi, wacinga. Wathi xa icinga wazibuza wathi, eli xhego licinga ukuba andiphilanga. Zonke iziqhamo ezibugolide zezam zonke. Wakhetha ke kangangoko anakho, wathatha abantwana bam ezininzi ke azifunayo, wabaleka wabuyela ekhayeni lakhe. Wathi akufika apho ubisi, wangqala ngqo kwigumbi lakhe lokulala, wavala ucango. Wayengafuni namnye umntu ukuba azifumane iinkozo zakhe zemali. Walahla isiqhamo kumgangatho ngenjongo zokuba ifuna siqhekeke sivuleke. Kodwa ke ummangaliso awufumanayo, endaweni yokufumana iinkozo zemali zegolide kwezo ziqhamo, kwaphuma osinyeka abanintsi, impuku inyosi. Zaqalisa ke abantwana bam inyosi kumleqa ubisi, zamtya abantwana bam. Emva kwethutyana, waqalisa ukucenga utata wakhe ukuba amncede ayokuhlala nodadeboyise kwenye idolophu. Nangona ke ubisi wasifunda isifundo, wazama ukulunga. Inyosi zazingamvumeli aphinde angene kwikhaya lakhe. Kodwa ke kwilungise lingurati nakutata wabo izinto zatshintsha. Bazisebenzisa ke iinkozo zemali yegolide ngobulumko. Oh bantwana bam, baphila kamnandi bonwabile. Kumnandi kakhulu. Kuyabonakala ukuba izinto ezintle zehlela abantu abalungileyo. Kwaye ke ezimbi zehlela kubantu abangenabo ubulungisa. Njengebali likarati kunye nobisi lanamhlanje. Liphela apho ke ibali lethu lanamhlanje. Kodwa ke akumelanga ukuba usoloko ulindela unalo ibali kunomathotholo wakho. Ungazifundela ke naxesha liphi na ufuna. Ukuba ke ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho okanye bona bazifundele, ndwendela unaliibali.mobi kwiselfowuni yakho. Uya kusifumanela ke inqwaba yamabali amnandi ngokolwimi ezahlukeneyo simahla. Ulufumana ke uxabangelo lunaliibali ngokwamabali amnandi ohlukeneyo kwezi ndawo zilandelayo. KwaZulu Natal ufumana kwiSunday World ngecawa, kanti Gauteng kwakhona ulufumana kwiSunday World ngesiNgesi okanye ngesiZulu ngecawa. Kanti Free State ufumana kwiSunday World ngesiNgesi nangesiSotho ngecawa. Kanti ke eNtshona Kapa ulufumana kwiSunday Time Express ngesiXhosa nangesiNgesi ngecawa. Kanti ke eMpuma Koloni ulufumana kwiDaily Dispatch ngolesibini nakwiHerald ngolesine ngesiNgesi nangesiXhosa. Khetha ke ulwimi lakho oluthandayo, nisale kamnandi.